ubaba umfange kani, ubaba umfange spani, wafu baba, ubaba umfange triwotri, washona njalo baba, ubaba umfange triwotri, wafaka njalo baba.
Is it?